Owe, debo wala asembe. Nundu hal non latika, handende enam fatu mata hama, owi feurenu. Sabu kanko on o watana mergi, o wadna dubi noga e jegong, chata ale fuko tawander mudu, hada emo yade yeso. O wadi dukona gwale, eto fi torra di kwate yade erewbe. Ilung, o sigi laki hunde, fuo janga hunde kanko fatu mata on endang, o nati do inde lady Niger, teutol kup mo Afrik, do fi watobe mergi, kodubi nade noga e go.
Nandu de o lady Niger, kono wodi, fed de sukap ummatore, wonne no ekkintina bannira e mubbe faano wada tewteru urdo nyenyal der sukap ummatore be undu no hokkane do tammude wara siade sa amudun dara bani neddo wala annal do kona no wade debbo wada iridum e bannu hana ko haydinino ga hanne der jamanu mede no hani e rewbe kebi yaadu yesu sanne burdeni
hononi no malika ngado mergi mo Burkina Faso kanye mo Cameroon bitedo lidol Fatimata mo leydi Niger odu kondan o nati silman do fi mergi di endan ko ndarto dewlunde sukabe yonay dum endam ko fuddi jokkay o mo daro omo hala yes himbe fu omo holi hore makko do majjum
ha c'était
comme milaki non dum haydi ni kan sanne gande gonga denno imi wodi sadorna darade yesu himbe mi hala imi hula gite himbe dun du woni sadorna mawdan dan mi hani durwa e mudum mi hebana dum musola de en dari ko noda der chakan tarare meden debbo na surbaajo dun tidani be natude golle de iri hennon fu
Kanko Fatumata ngado mergi o endang o wodana talkubeter master didi do fi limore ciede kanyu e yewtinaade no jawdi wonno yara de haday mo wadde ngal do gollal mawdo makko miter Issa Umar o wi Fatumata o no waawi wadde golle e do fi o enda
faire de la oratoire
wawde hala sai tawe neddo no koli do hore mum no o debbo duru tiktodo jiddo heba fudu e waddude bayle harto ardangal do wodi o waddi golle fa beto du keba beedoro yeso em
puisse avancer
go fuddi gollangal kanko Fatumata o koreji makko e saro makko e battibe mo mi welali dun en arande de na ko no tukki mi fa o haybe be jabike ngal do gollal nyemmi